wakkati jottama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sappo jeɗɗi yamna ƴaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi dow seno bankasi alalbare capantati lewru juin. Fedde nde ɓnoddata conseil de sécurité nde wattu jonaɓe ɓami anniya kesso kasen hollitinde wiide golleji ministrement ɗi jutinte falle 2022 ɗiɗo anniyaji ɓe gondi e ɓamde wakkati nde bankasi immadaraji gondi e wadde toon sukaɓe ko hollitinde wala fou ko jiyi ko ministrement nafata le leydi malindi. Ko nayri bangal heɓude carte ɗeɓe noddirta carte ninaɗe ɗum woni windade koɓe noddirta ninakoɓe kolliti wi ɗum heɓa e fuɗɗulle nokkule kewɗe le wuddu leydi ndi misalu sa ɓami ley laamu yooro kooro fa jotto yoɗa bankasi kañum e duwansa. Waydi ndena ko woni le leydi ndi ɗiɗo kutteji jottiki sukaɓe kañe rewɓe le leydi ndina honoɓe kani haybirede wattu joni ɗati heeɗi kani yaltinede le lefol gol noddirta liptato gourma ɗum wonɗo leyɗele tati ɗe kerindiri botoon wonde wadde nokku noddirta ñame le leydi Niger ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo kikkiɗandiri bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Fili Dambale wonto ɓoggi jamɗe to fedde nde noddirta conseil de sécurité nde le noga e jena lewru juin ɗuɓe ɓami kasen jutinde golleji ministrement ɗi falle hitande 2022 le leydi Mali ndi le majjumɓe kolliti wiide wala fof ko ɓeydata e yimɓele mabɓe ka ko nayri bangal projet ngaji ko yaata sappo e jeegom yirwere ɗum ɓe kani ɓamde le nokkule ɗe ɗum e tawede fodduɓe baylite wattu jonono tabiyaji mabɓe ɗin gori le nokko le saha leydi ndi so tama won weltiɓe lemi hemɓe won hollitimɓe du wiide wattu jono golleji mabɓe ɗen kani waylitede yalla anniyaji ɗi fo ana pewa dow hen fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samaseku.
Le saha leydi ndi haalnana enna gawo en beltani sanne heɗintingol mandat ministrement e wimaɓe sehlaji ɗi e tawre foof ndeɗo gollirde o ni ɗum banggal ndenagu e yirwere nokku o ka noon Alassane Djiti darti ministrement wallitinde ɗaɗi dabareji golle mabɓe yalla eɓe kino imadaraji deƴere.
Il faudra le reconnaitre
so en ƴeewi ko ministrement waɗi gawo warde hannde ko illa 2013 no so gonga du golle mabɓe oɓe tinde koɓe golli ɗum fa gasi jaati nanno minen ko mandat mabɓe waɗi so ɓeyda joni joni kono joƴina haqqille amin ka miɗon kuli seeɗan fa hannde saabi ministrement ana hani wallitide nde wowno gollirde ni miɗen jiiɗi tewe sukaɓe ɓe ana ɓeyde e golle mabɓe o ɗum jeunesse o e meɗum wadde ɗum ka miɗen jiiɗi ɓe ɓeyde ɗum fa hannde
mais il faut également le renforcer.
So banggal hojotoɓe wonno hollitiɓe wiide jawuji hantiɗi heɓaka fe e ley garalngal ministrement e wi Boubacar Salif Traoré ana hani lankoɓe hinno huncangol hoore e sembingol bowɗe larme Mali e kañe hinnade golleji DDR kanko Boubacar Salif Traoré o ana e gollirde lollirde Afrique Globe humaninde kabaruji ndenagu e yirwere lefoy leɗe Jessen Sahel.
Wakkati fuu so wayltigol waɗi a tawan haqqilleji kesi kañum wawi ɓamede kako ɓuuri hewde fuu en taqili illeji ɓamaɗi ɗi fuu golle mum jottaki fa timma ndenno ɓeydugol mandat mabɓe joni joni o ana joƴi haqqille amen fa sanne ka miɗen jiiɗi ɓe tinno yalla woto o ko ana wawa wadde yalla Mali du ana warta honono wurnoni tawe jaam armé o du sembe muɗum ana ɓeydo ana heddorono wurnoni min jiiɗi du kayɓe fadi ɓe jeggita ɗoni programme ko fuɗɗuno ko ɗon DDR ngaji ɗi.
Gulɗo heɗintingol waɗi wattu mo yimɓele yogaɓe le wuddu ndu gaɗi majere yala kufna blablaji ɗi na joppannu ko o
le on ɗo wattu fuu to bankasi to sukaɓe wonɓe toonɓe ɓe cakkiki ministrement natude le ngallure bankasi nde ɓe kollitide wattu jono ɓe jeeya fuu ko ministrement nafata ko nayri banggal rendu jamare nde keɗɗen kanko noddirteɗo Mamadou Guindo o yo goto e laamiɗo pelle sukaɓe jokolɓe to bankasi to komo sifi dow hen.
Les raisons ce n'est pas autre chose
sabuji di dullaka nawara wattu yoga hande rafi kawral nati hakunde ministrement e nokku jiyogaji hono banyagara bankas e koro e le kaldal e kawral ngal o adiji di bami ministrement ka fa hande ido adiji tabaka denno yuhana kamba dum mi bami ania wadde imadra sababu dido bo o bangal manda mabbe wokka joni o ci torraji ciutali fufna ngade dou meden tawani hakilo amen so ministrement naga enne yo yalla ɓude jamare nde e fii muɗum faɗo gonɗe ɗo wala koɓe golli ndenno ana hani min tacca lawol mabɓe min darraɓe ɗum hotude
ɗiɗo kabaruji fooɗo mbawi heɓude dow beme amen andi ɗe fa yettude page Facebook e compte Twitter studio tamani ɗum woni fedde humnide kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama en ley nations unis toɓe kolliti wiide kono ayri banggal yaɓɓude haqqeji ɓiɓɓe adama en ley leydi Mali ndi fa hannde ɗum yara yesso kanko noddirteɗe Michel Basselé o waɗi oɗo communiqué o wi sa ƴeewi ɗum woni ɓamde guɓe noddirtoɓe dinankoɓɓe fa yetto guɓe ɓamɗe kaɓorde fa rentoro kañe armé Mali o fur wakkati fo gaɗa bonanaji fewde e civil en gomɓe ley ɗeɗo nokkule ɓe mbi laamu Mali o kañum hani wadde ɗiɗo immadaraji no hani rewirde civil en ɓe ɗum wonno hani reynirteɓe Mamadou Samaseku.
Hakkunde lebbi janvier juin hitande 2021 ko ɓuuri temedde jeegom e sappo joyyi yaɓɓugol hakkeji tomonta en be kapto jedde ngadi yo alhaali tapantati jeddi le temdere dina lebi tati arandeji hitane 2020 dun ko holti gollirde mawde oni humaninde hakkeji to monte en minisma holti wiide temdere tapantati joyi e joyi yabugol hakkeji ngoni di habitibe leedi mali ngadi anedi do wara horuji civil en tapantati nayo en nayo dun ko holti michel bachelet ke yaado oni bangal hakkeji to monte en fewde odo alhaali o michel bachelet darri lamkobe be ngutude waydi jukugo e wadde horngoji jawdi lugudi di jinge ngala e mudun hantidi dun dodi do yedngoji seria hakkeji to monte en de do bembere wadi wattu mo joon en kabordde be anditaka masimbini mohammed uldu isa officier makko goto
faanden golleji gondude wadde Niger to dum won kobno dirta le fo liptapo gourmangol do le ele tati de kerdir Mali Niger kany e Burkina Faso e gonde jokkita to dido golleji dum won Kenya yoga e halaji de fum jowiki hono bandiyagal ko wonte wadde le odo nokku fayerto kutteji ko wondi yottade sukabe wombe ton kany e rewbe wombe le gol do le fo le ele tati kerdir le odo nokku fa kebe famtade faande kebe Mamadou Sama Seku
bonanda ndenagu yure basi jakunde sinuji e kanya sembingol terisiyagal torrisane robe e jokolbe gonbe le gurmari don ko holiti dunke en kala pelle robe gonbe le kawrtal ngal gondini di do torraji chatudi do rewbe keddana madame Keita Mariam Touré dunke kabaru robe to gulirde di kaf
porque nenno fa bone o ngotali o do nokku wajibi sona tawe sari o do daro lawol mudu wartira gongo hono no wornoni wajibi sona tuni fu kaydu holle bone e leela mu lifto go gurma o sabi ciudi sari di ana ngoddi yimbe sanne
nono ko non dun wonande ardibe pelle jokolbe en yurube nokkuji keri tati di e wimabe rewbe jokolbe fuf na torri fa jabiti batte kado titalla kedana hama bukum ardo sukabe le sahil ngel
nenno haani du sona tawe laamu o do daro e darne mudu data fa hande yalla sukabe ana kedro golleji mudum yalla ana kedo wawtudo hore mudum baawana hore mudum hunde nena dum do wawata latade sona sukabe dum denta kawra kalda gollide e kibaro hono ngatta so tawe ana ndeno o do boni
dunke en kawrtal gal lenni dati dabreji dido tellaji di jodo halaji do denagu hebugol golle e hebugol hakkeji robe dum won ko intala ak bilal hebani su jotawani gila nyame
ko nayri bangal don ko noddita ravek leleedi meedeni miccitede wiidi do hanti modle nyaloma ko dum e tawede fu wiama won nokkule kewde ka dum heba gollede leleedi meedeni fu fota saba mi misalle wuddu leedi malindi lamu yoru kanya korofa jottida bankasi kanya duansa fu kaake gollirdi jatti jottaaki leede do nokkule fedde noddita ko sem wonde leleedi meedeni wi ko lati sabab mudo yo waydi ndenaagu ka dum e tawede fu yoga watnaabe gombe leede do nokkule du bi lamu kanya hanno darade darne mudo yalla kaaki den jottobe ton Mamadou Sama Seku
et oui Idrissa Traoré wara je fedde coalition pour l'observation citoyenne des élections ta de gol golleji di ana fawi do tidalaji gondi le gelle de ka fu e tawede on darta golleji mudum beede yalla jaboji buboji bernde ana kebe
duwanso do min ka ili kaaki gollirdi doni kibaru rave ko wala don fi kammari be bi kulul dun sabi so golle o dari ay golle one ana hani timmude e timmode lewrundu mi den darda yalla sedana beede yalla suka be ana kebe no ngadira
edde watnaabe to bankasto to gade do rafinde na goddo nangata hore e wi mabbe golle mudon jenne tan woni ko wondi wadede Allah gindo maire bankas
golle arande o ka na heddi wadede fa hande ka hono ko be beedi hanko ko dum e region moti o tan haadi dum sarakile jennegel mi anda hudu woni on do sababu ka mi de mile ministere de la decentralisation kany waabi jabaare mi e gol do landul do kay hala insécurité waaba haalede sabi laamu ona golla nenno recensement ona waawi wadede jati
mi cintindi wiide o golle fuddi sappo e joyi lewru me jabbe nondu le mali fu e mangal mudu jukina fa chapande tati lewru jendu
on kebi famu yudum Ousmane Niali Boule kanyi Ablay Kasseno watu jone njaran le rezo ngaji meden di
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sikrab le rezo ngaji meden di en puiran nokku no dirte do korobe kollitiwi de gellel mabbe anto no dirado am idum le lamo gondo wiama suko jokkole goto gonno le ngesa mudu yimbe le joen kaborde kany en jati e mudum anda ko fu kolati sababu so be jati o do suko jokkole en gardan nokku no dirte do jangaga idum le lamo yili mani wiama cotto pharmacie goto kany en naldo kalisi fo mo golla le o do nokku wiama yimbe le joen kaborde kany en jeso nato e makko yimbe le nayone hanken wakande nato ne ko ndedu yama anti kala ko tawi e juude makko fu zanara ma ngabe wonbe tonbe an gonde wadde do hen ko njali se durude ngardam faado segudo ko nayri bangal fesudo sukabe faabe cakko nyaw boro ko koydo wobbino dridu nyaw boydam yogodo no dridu nyaw polio e francin korende wiama suka wombe to segudo fu kibi fesed nombe kulitiri wiide fesugongol wadi bandini sappo jiddi fa yotti noga e nay lewru juin yabbe non du dum won hollitinde wiide sukabe fesabe tombe be ngala hitane fa yotti duubi jobe mbi ko buri sukabe udinaaji temede jeno yom e chapan en jeego yom e nayon kanye pesa li laamu segoo fu e mangal muudum sikrab en joppiran non kabaruji meden di sabide watto nangiri en juudeli nokko min biya on tan dido kabaruji fodo ba hebde do beme amme ande to dum won so noddi ngado www.topresidio.org no noddi numero odo mere mere 37321 fande fande e fe nokko nande do no do e ser yowtere meden de ana wodi wassalam